banange nyabo mbadde manyi kiruze olwana lwa nyabo kato mulongo wanyina zofulumye wakubuze wama eyo sanza nyange wakusanga nawe gwolaba jamuze mundo
nsanze semu jwagula matoki
jombulira
esiriveri musanze wama
obadde kingamba gwolabya nyuma okusanga
sirina bwenda byanyuma kusanga yenamumanya ntyanyumaze muno otikozesabuzisandaze maganye leka nkulekugira omulinda wano nange kanzigi
longono okuva mu kyamulinze n'amanyi soko namuseeko nkugambye munnange simubuulidde bikye bibadde wano soko namuseeko nkugambye munnange ekalamatewo nekuba nafudde dda
zebudde maganjo katindaze wakammala okunaaba watenze omuntu akubya akanulo takisinnazivaakandi baziseera yaaniga owembejjo otyo n'akatingo simanyi wabadde ombuuza njuma okusanga
yoono omwana wa nnyaba amakula gange bulijjo gwe kunyumiza asula ekiwomya namulinda kuba luli mbutuufu nejjo
owo mulinze munna yenindambye mugubisa enkoke kiwumya kubi kyali n'oyo n'amaanyi zentambulira nti omukazi n'ensusa kati bwafiira mu kkubo ngulenje bwa takisi muggulu ayogera atya ku miinigeeti tizuno ntuuse tubadde mu takisi bagenda kulaba ku mwanyina bbaasu mwenfiiridde kati natuuse dda ebyani awuliriza amajaani g'emboozi genze munyumye katinze kyendabye okukuwonya nnaabi asengula ebibya bireeta eno muteetere ku nkya ne mu ttonto munnange bwe muli bweza omwezi alyoka akugiwoona akajanja ako
ekyolimba nnyo tekiribaawo njakwagala akato okumunyensi ekirinzi gyakato kikumagombe olwo ndiba mpemuse munna okusooka nze zaana mulekewo mpona okukogga ntyo anti ndibawalimbikibwa nekiisa nga ne bwosalawo sune sikyawuna ekyo kyekirinzi kya katonda yidde empisa wayafa
wabulamu musa nyusiza batayi bange babula musa nyusiza batayi bange naye nga simanyi ndi kirituuka ekyo bange abatera okubyeyamanga ebyo ne bibaleetera obuswavu munnange
Wange naye ndiraba nnyo okuba omulenzi ono